Somali Canadian Youth Center, dad badan askoda imaano gudigeena ku jira, settlement workers ku jira, waxa ku jira city councillors ku jira, judges ku jira, waskoda imaana waxa kaana dibaatooyinka dhalinyarada haysto, waxa kamid ah mentorship programs asameena, leadership training asameena, programya ka sameena city hall anoo imaadaan dad badan oo xildhibaano, dad kale oo wadanka wax badan u qabteen in dhalinyarada wax ka bartaan taariikhdooda, waxa qabanaayo kale waaridinta dibaatooyinka haysto xagga maxkamadda information session saasina maxkamadaha u raacna dhalinyarada xabsiga ku jirna waa u tagna anakana advocacy xaqooda ka sameeyna ani barnaamijtan waxaan qaabilsanahay xagga education ka soo waxaan ka shaqeeyay wax badan school board ugu weyn magaalada Ottawa aan 7 sano ka shaqeeyay soo dhalinyaradaas anigana markay casharadooda dhameystaan mentorship programs u sameeya waxaan wax barashada aan wax badan uga qabtay markaan ka bilaabay school ka sare class-ka sagaalaad waa homework club yar ka furay xaafadayga soo xaggaas ay ka bilaabatay in aan wax barashada aan laftigayga xoog saaray dhalinyaradana u sheega faa'iidadiisa
ilaa hadda dadaalada aad wado ee wax loogu qabanayo Soomaalida halka ee Orowa gaar ahaan dhalinyarada maxaa faa'iido aad ka aragtay maxay wax tar ah oo ay yeesheen dadaaladii
dalaladu waxa ka mid ah dhalinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programs ku dhigi jiray jaamacada ay ka baxeen shaqooyin fiican xagga dawladda xagga non-profit sector ka xagga IT-ga dhalinyaradaas laftigooda community-yashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops sameeynaa soo xaggoodana waxa siinayna time to be a leader
waa tahay waxay ka warantaa bal dadaalada aad wadaan maxay ka tari karaan dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ma aha shaqo la'aan iyo waxbarasho keliya dhibaatooyin kala jiro dilalka ay ka mid yihiin wacyigelin noocebaad siisan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dilalka la xiriira
ana waxaan ku jiraa waxa la dhaho Arwa Police Community Equity Council so waxaan ka shaqeeyaa visible minority community yasha Soomaalida kamid ah in la shiraan booliska ee u sheegtan dhibaatooyinka Soomaaran aan fiirina waxyaalaha ka qaban karaan booliska because waxa jira crimes badan oo weli la helin solution so waxaan isku taxalujaa inaan isku keeno
waatan marka dadaladiina maxay tari karaan oo dhidilalka marka laga hadlo
waxay tari karaan investigationada dib u furi karaan community ga siin karaan advice habka dhalinyarada informationada hayaan habka open safe space ula hadli karaan booliska dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan waxay siin karaan waaridinta information iyo advocacy xaggoodana dhalinyarada kale iyo waaridinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan uga faa'iidi karaan
waa tahay waxaa jira dhibaatooyin kordhaya oo la xiriira bulshooyinka kala duwan Soomaalidana ay ka mid tahay sida cudurrada dhimirka Soomaalida inta badan cudurrada dhimirka barnaamijyada la xiriira aad ayay u sahashadaan ama ay u qarsadaan ma samaysan wacyigelin dhankaas la xiriira hadii aad samaysaan wacyigelin noocee baa samaysan
waxa la shaqeynaa therapistyal oo ku saabsan oo ku takhasusay xagga mental health-ga so waxaan siinaa opportunity qofka therapist-ga u sharxa programyada available-ka ay yihiin ee dhalinyarada wax uga qaban karaan because dhalinyarada hadeen haysan qof oo isku afihiin ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dhibaatooyinka ka jira ma heli karaan opportunity ka sheekeyaan wax faa'iidaan waxyaalaha haystaan barika ma uga bixi karaan
waata ugu dambeyntii sidee dhibaatooyinka guud ee dhalinyarada lagu xallin karaa ama lagu soo afjari karaa
waxa u maleyn karaa waxa ka bilaaban kartaa waxbarashada waxa ka bilaaban kartaa waalidka waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada laftigoodii oo wax bartay inay dhalinyaradaas kale wax u faa'iidaan waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay volunteering ka bilaabaan biri kamaale ee shaqooyin fiican uga helaan waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay ogaadaan waxyaalaha iyaga ku fiican yihiin oo biri kamaale waxaas training iyo skills-kooda xoojiyaan sida biri kamaale shaqo fiican iyo wax fiican iyo taariikh fiican ay uga tagaan biri kamaale magaalada ay ku soo koreen.